chumbani kwanu susa. Nataka kukuita roho ina sita, mana ukawi kupandisha na mudi yangu ikaharibika. Tusije shindwa kutoka. No, chukua glass na weka wine na sip kidogo inaniingia. Na amua later itakuambia jinsi mnavo nikera. Kifanya siwezi kusema nasikitika, si mara ya kwanza au mwenzangu umeshaamua. Wasema chai na chumvi, chakula hiki kinasisimizi, ibora uwe mkweli. No, ni bado na dai, sidhani sifai, na wako wengi watao furai kujua siko na wewe. Single, single, single girl.
Nitarejea mama, nitakuletea siro kusemea, maradhi utajiletea, utapotea. Usiwaze sana, najua roho inauma dunia. Kaza moyo, rasta na matatekea. Vingapa shasema tugombani, tunashangaa, tunabagi kuona tu hawa wawapi, hawa hawa wawapi, hawa wanakapa waga, wanakaka nyago. Basi takuletea, fanya kulizomea, kama nitajitetea, nitakuletea. Kanyama fanya kupotezea, kadekika tuntakushtuo.
You know I'm crazy over you.